This is an MUT Radio podcast.
We are joined by abaphathi abakhulu. Ngicabanga ukuthi masiphuma la sizobe sesinayo i-contract producer. Ngicabanga ukuthini. Sizobe sesinayo i-contract base siphuma la. We are joined by eThekwini Municipality baqhamuka lapha yena kwi-Youth Development. Bazobe sitshena nje ngama-plans abanabo. Baqhamuka kwi-Youth Development Desk under eThekwini Municipality. We are joined by uSis uNokubonga. Sawubona.
Molo, kunenjani?
Siyaphila kunjani?
Siyaphila futhi sanibingelela nabalaleli as well.
Yeah, has anyone ever told you how beautiful you are?
No, bakaze. Basibona
ngomona. Ayicaba ukuthi banobona. Producer, ukwamtshela. Hayi, umtshelaka. Right, thank you so much Sis Nokubonga. Maybe tell us more about uNokubonga and before we get into the business of the day.
Oh, interesting. Tell us about yourself.
No, still lying about the interview.
So, Nokubonga wakashangi sibongo.
Yes.
Born and bred in Durban. Ngafundela khona lana, even the university engakuyona, I'm a media graduate.
Oh.
From lesa sikole singalela lapha ko Glenwood.
Oh yeah, ungasisho.
University of KwaZulu-Natal, Howard College.
Ingane sasizwa ngesiNgisi madodana.
So ngafunda khona my varsity years. After that, funny enough, I did iRadio.
Oh, okay.
In one of the community radio stations like Tegwini.
Mm.
And I did the breakfast show. Kadingi zokasho maspala wete kuki ngomusa nkulunkulu. And then I did my weekend shows.
Yeah.
So in the bias group, I ngangayizwa kahle because I love current affairs, government talks.
Yeah.
So
yeah.
I then exited leso space. So I'm just behind the scenes. So manje umuntu nje ubheke ukuthuthuka ama citizens of iTheku.
Ladies and gentlemen, we are in the midst of excellency when it comes to radio. My muntu wenza a breakfast show, just know for sure. That is a prime time, ladies and gentlemen. That's a prime time. My wenza a breakfast show, there is a lot. Esukibhekeleke kuwena, italente lakho sothena bayalilokhuzana, bayalithemba ukuthi ena lizothatha I radio station lisephambili. Now let us get to the business of the day. Sikhuluma nge youth development. What are the plans eThekwini Municipality Youth Development Desk abanayo for youth of 2024.
So before nje sizisho ukuthi siphethene esandleni I Youth Development Office is the office labantu abasha that falls under Emerald Parler. So babukhawunda uyena kahle kahle umphathi wethu omkhulu. So babukhawunda unama section out 3 or rather ama office out 3 which is the Operation Sukumasake MK Veterans as well as Youth Development Office. So what we do, we are the voice of abantu abasha eThekwini. So whatever they need, we try our level best to ukuthi ba represent and bonathi mahleli siyacabanga ukuthi okay umuntu omusha na into angayifisa ukuthi yenzeke empilweni yakhe ushintsha ngafuna ukulibona empilweni yakhe. So we cater for all the needs of a young person and umuntu omusha ke in South Africa is the ages of 18 to 35. So singenelela lapho kuyinkinga eyiningi nezinto eyiningi. It's developmental programs to make sure ukuthi i livelihood yomuntu omusha is sustainable kule economy esiphila kukho.
Sawusangeni ke wena ku-35
Shuthi sorry.
Producer. Manje kuwo wonke lama programs sisinokubonga. How do they actually contribute to the overall development of the local economy?
Okay, so if I just take you through our programs, then maybe I can start making an example how they contribute. So like our first program, namhlanje kuseni nje sivukile Clearwood Secondary School. Senza a program that is called Back to School Campaign or Back to School Program. Siqala njalo makuvula unyaka, sithi nje mhlawumbe third week of ikole mase ivulile sekuselishwe down, we siyahamba sivashele ikole that have been decided by council or mhlawumbe ama councilor who approach us or even othisha or members of the community abashoyo ukuthi yazi lesikole ave siphasa nakahle. Sometimes siyabona siyadinga ukuphasa kahle, but it's so difficult ukuthi iperforme because iy'ngane iphume endaweni engekho right emakhaya. So umasipala ngenelela. So as the office, we have a particular budget that is set ukuthi sithenga ama-uniform for le y'kole lezi ey'suke identifyiwe. Sithenga ama-uniform, a full school uniform from isokisi, sicathule, isheti, uthayi, ibhluku, ijezi, mase sifika kanye nama-toiletries as well ukuthi phumugezile phumuxubhile ugcobile u rice na ufane nomunye umntwana. So we run that throughout the month of January and February where we do back to school campaign. Yeah. So that contributes to a livelihood yomuntu omusha of umuntu ophilayo lana eThekwini ukuthi awuphume uhlukile endlini ekhaya, because unfortunately sinalento ekuthiwa bullying ubukelana phansi. So asiphumeni sonke sifana. So you inform me yinhle ngokuthi yasifanisa sonke, but sometimes kuyabonakala ukuthi hayi leli shethu seno 3 years ekhaya siafford umasipala ungenelele lapho ke. That's program number one. Program number two esongena kuyona manje ngo-March is ama career expos where sivakashela ama universities or rather ama high school or grade 11 sometimes no matric. Siba introduce nje ukuthi mawuphuma la this is what you're going to find emhlabeni. Yes, you chose your subjects, but nazi ikole nampo MUT banetafula labo, hamba uthathe ama application form uyo apply khona, nazi izinto abanazo nawo ama point abawadingayo. So sikwenza maqala unyaka ukuze fobona babe naleyo inf yabo ukuthi okay MUT ngiyongena noma kanjani ngifuna ukushaya le course ye engineering. So ngoba sengizwile kuqala unyaka uthi nginyusa amasokisi ukuze ngikwazi ukungena khona, so that also assists in the livelihood of umuntu omusha, because sometimes young people uma umbuza umntwana uthi ufuna ukwenzani bonke bashinta eyodwa kanti kuningi
kufarishwayo yabo.
So that's number two. Yo kuningi. Another program that we just started is e-driver's license program where last year so I keep my adverts of ukuthi abantu abasha abangana lenazi abangana license who cannot afford kodwa baqedile esikoleni baqedile MUT bagradile ekwaze kwanzima ukuthola umsebenzi ngoba lo msebenzi ongudingayo ukuthi ukudinga li license. Manje imali ekhaya ayikho, nakhona futhi vele MUT ngifunde ngo NSFAS angithi. So I can't afford to go do a driver's license. Sithi ke thina umuntu omusha wozo apply and then siya ku balisa lapha kamasipala and then we are shortlisting currently. Azobe ngena nje ama SMS maduzu ukuthi abantu abeze for ama interviews because they will be awarded a full course for e-driver's license kanye iqaloki learners. So each and every community is khona basemlaza sobathola e-driving school ezobe iseduze nasekhaya kwamashu thongathi kanjalo kanjalo yonke indawo ebhekene netheku. So that also contributes to a livelihood yomuntu omusha. We have a talent show. Arts is a living. Jenga manje sama artist. Sihleli la. Ukube artist kuyakubeka ukudla etafuleni. We see ama actors, we see ama abaculayo, we see abagidayo. Yonke lento abayenzayo kuyakubeka ukudla etafuleni. Sesiyaphuma kule nto no Baba Mayor naye uzowa produce ingoma eproducer lo mntwana wakhe onjinela. Yes.
It's the kaunda
no umuntu omusha. Angithi khona benzoyiza. So it shows that he believes and supports ukuthi umuntu omusha angena kwi industry ye art, hayi ukuthi wonke umuntu kumele abe engineer or abe teacher or whatever. So sibana lento ekuthiwa eThekwini Youth Talent Show where hundreds or over hundreds of young people come in on audition in front of all saziwayo that they look up to. Kungene to ama final, mabe wina they go away with 30,000 or 25,000 or 20,000. They represent iTheku la khona khona umeya bakhona yabo nje abanye bakusakusa bayise airports bahlangabeza uma South Africa. Siyabaqasha bathola imisebenzi abawuthu nje abala imlazi bakuzalo manje bawina kwi talent show yabo nje uSipho ngiyamkhohla nalomunye kodwa uTsepi igama lakhe I think umzukulu kaNkunzi wawina kwi talent show yethu bakuyishaka ilembe manje. They were discovered by Wazman Ncube who was a judge at that time, uSibonelo from uzalo. So we have all of those programs that influence and impact the livelihood of umuntu omusha.
Manje I'm looking at your WhatsApp wethu uSiya a Beach Hotel residence a residence yalapha ngaphakathi uthe She is good.
So
I can see what you could think. I think I got cars. I got ning. Jengamanje, all these programs are Pansigwe Youth Development Desk under eThekwini Municipality. Tell us more about how do they contribute now to the overall development of a local economy.
So if you are developed usahlala in your own space or in your own home, it's easy then to go contribute to the economy itself, because if we are going to give you a driver's license uzokwazi ukuhamba uyoshayela u-code 14 ngiyacabanga ile truck enkulu ne wena uzositransport ulu petrol. So wena manje osinikezayo assistance in bringing back into the economy, because us transporter such izinto lezi ezibalekile for us as people esiphilayo. That's the driver's license program. If we give you Another program we have is the bursary. Yeah. We also have a program, a student relief fund, where we give you imali yokurejista. Baningi abantu abasethu abalaye MUT abathole imali yokurejista through EU Development Office. So masu registile uyafunda uqede noma mawutholile ibursary yakho uyafunda uqede masu uyahamba uyo contribute to economy yalomphakathi esiphila kuwo. So directly, it's not even an indirect contribution, it's a direct contribution to ukuthi impilo yomuntu omusha ukuthi develop mase akwazi ukubuyela back ayo developer or contribute to economy yethu.
Nice. Now abantu bafuna ukwazi ukuthi na usekhulumile kusisi nokubonga wasitshena ngawo wonke lama programs abawenzayo as youth development desk under Thekwini municipality. Are there any specific youth centers or hubs established by the municipality to support youth?
So the youth office itself does not necessarily have a hub or sort of, because tina we are walk-in office. Yeah. No mubani is allowed to walk in lapa A 303 Delta Towers, yebizonge old mutual building lapa kwe streets. That is your hub. That is your center, because you are welcome to walk in ucelusi zosugucela. Noma sikhumani sithola ukuthi you have a brilliant idea, but because we are not a business a office, sitike okay awumancane igama nesibongo bani. Usho, this is your business. Masi siyafona lapha kuza kwethu ka business support. So you should okay. Uyeza manje, usibonga ukuthi uyeza, ufikile la eofisini, siya approve lento ayiphethe. Ngicela nimsize, because kunzima ukuthi uvele ka business support uthi une idea kanje. Kuna lento ekuthiwa ay ngathi awuthatheki serious. Asazi kanjani, but thina senza sure ukuthi we are that connection between umuntu omusha naleyo unity leyo. Uthola ukuthi mhlawumbe you've got a crash, for example, and you need funding. Siyafona ke ka social development sisho ukuthi hayi usefikile uNonhlanhla la eofisini une proposal enhle kabi, but uyazi ukuthi budget yethu thina as youth office ayifiki lapho. Social development ukwenza i-appointment nanga umuntu omusha uyeza. So we are that hub, we are that office. Otherwise ikhona eMkhumbane center from the top of my head, welcome abantu abasha lapha eMkhumbane. I think kwaXimbi ikhona i-center of arts as well.
Yeah.
And then ubabumeya nje usanda ku launch ama center of excellence eyindaweni eyiningi where ungena usebenzisa ikhompyutha mahhala. Ikhona amasizakala centers ngiyazi la e-Mega City khona la eMlazi.
Yeah.
Uyangena njengomuntu omusha nje. We have usisi nje ohlele eceleni kwami, yena akhathe apply kwisizakala center Mega City, wathola umsebenzi wabe intern kamasipala, manje useyasebenza e-mayor's office because wangena wathola umuntu owakamasipala wamsiza ukuthi a-applyele imisebenzi lehle siyikhiphe ephepheni nakwi-internet.
Wonderful. Sikhuluma nosisi Nokubonga oqhamuka laphana kwi-youth development desk under the eThekwini municipality. Sikhuluma ke ngama-programs abanayo for i-youth. You spoke about i-driver's license. We all know ukuthi na laphana kuma-CV ngisho so unaso skill unayo experience, driver's license is one of those aspects edelayo amathubo ukuthi ukwazi ukuthola leyo msebenzi. I wanna know now, after senibenzisile lama license, do you guys choose from labo driver labo? Should the municipality need abo driver?
So angifuna ukukhipha indaba, but it is going to go out for tender. Let me put it like that. It's going to go out for tender ukuthi ama driving school ahamba yo apply laphaya ukuthi akwazi ukuthola leli tender leli lokuthi bakwazi ukufundisa ama citizens of eThekwini ukuthi bakwazi ukushayela. So akukho ukuthi hayi ngazi umzo nemzo driving school lapha eHammersdale, hayi mzo le program le ngizofaka inganza seHammersdale wena ke usuzoshayela ngizokhokhela. Cha asiyenze yonke leyo nto. There's a full SEM process where they're going to apply, and also ma business ke bayazi ukuthi ama document na ma brief agcwaliswa kanjani. So bona they must just look out for ema pepeni na ma adverts, but definitely by June we are going to enroll that program of ukuthi sesobheka ama driving school because okwamanje sasisa shortlista abafundi esosebenza nabo.
This is just a random question.
It's not on the list.
It's not on the list. But let us ask it anyway.
Yeah.
So you spoke about, we all know a South African youth is going to go 35 years.
Yes.
Angafi 35 years. Abang uting seleni 6 or 1 years. Gute namfige go 35.
Okay.
Let's speak about now. Sikhulume ngalo 35 years. Ugute na. Don't you think ukuthi na maybe kumele ishintshe le because abantu basuke bese nawo amandla okusebenza after 36 years. Suke bekhona abantu abangawuthola umsebenzi, you understand? But because of le age lena age restriction ebekiwe gcina sebengasawutholi umsebenzi.
I disagree.
Yeah.
Government caters for all.
Yeah.
It's just that there's a particular youth development office, particularly for the ages of 18 to 35.
Yeah.
But every single department in the government sphere is for all.
It's for all.
So if ngine business and ngina 42, ngiyakwazi ukuyeka business support, ngiyakwazi ukuyeka social development, ngiyakwazi ukuapply ukuthi ngiyoba ujail, ngiyakwazi ukuapply ukuthi ngiyoba iphoyisa. It's just that khona i-office elibizwa nge-youth development office, just like khona i-office elibizwa nge-MK veteran, because lela office lamasosha nabantu abadala, ama-pensioners. Yabo. So government caters for all. It's just that each office has igama layo. So ngiyayazi leyo yimpi leyo ukuthi after 35 it's in a sana. Well, no. O government kahle kahle is for everyone. Ukuthi khona ama office aqanjwe ngamagama. That is the only thing. Just like there's a NYDA, it's for young people, but there's also a Home Affairs is for young people.
Yeah.
I mean, it's for all people. Department of Education is for all people. Nursing, health is for
For all people.
Ngiyabala wonke ama government officers ukuthi it's for everyone.
All right.
Did I answer your random question?
Yeah, you answered very well. Thank you so much for that. Sengiyambona kusiya ukuthi na wayethena she's good.
She's good.
Nangu omunye uyabhala uthandiswa all the way from a Abela residence. Uthena, I want to know ukuthi na how do I connect with them? Okay, sazokhuluma ngalokho Thandiswa. Nangu Hopewell uthi I want to know ukuthi na like what is the exact address of the municipality offices, because ikhona engiyaziyo uthi ningakuphi ngase workshop Department of Water and Sanitation ubhale kanjalo ke la uHopewell, but sizoza kwi exact address of ilokhuzana ama municipality offices ukuthi nasibathola kanjani. Maybe sise lapho nje, how do we connect with the youth development desk under eThekwini municipality?
Okay, before I give you our address and our contact details, ngifisa umuntu omusha azi ukuthi it's not only lama program engiwabalile ukuthi akhona.
Yes.
So there are programs that are called outreach programs where it's got nothing to do with our ideas, but it's all about what you want to do for mphakathi.
Yeah.
So ngusibonga ngihlala eResthizeni and ngiyabona ukuthi no man, labantu engihlala nabo, they don't have an idea of what career development is, or there's GVB, GPV la ngaphakathi eRes. Othi ngenza iprogram ukubaqwashisa ukuthi sikhulume ngale inkingi. Hey, but manje anginayo isound.
Yeah.
Noma anginayo ivenue. Sikhona. Woze ofisini ubhale proposal usho ukuthi youth office ingine into kanje ngifuna ukuhlanganisa abantu abasha, but hey iveni yangixaka sizokukhokhela iveni noma sokuphi iveni ngine into kanje, but yazi ngine hall noma ngine ground yonke itiphelele ngine tende kodwa hey anginayo isound, sizokunikeza isound yonke leyo nto is for free. We provide services, asikeep imali. So uma wenza event yokuthi uyo dancisa abantu abasha asifiki lapho, because we are a youth development office.
Yeah.
So all that you do must develop young people. So your event in the art space must not to be your bad dancisa, but mhlawumbe ni arts workshop. When ufundile, you've been in the industry and ufuna ukuyochuphisa manje abanye ukuthi no, as an agent ungena kanje kwi industry. Ake ngikunikeza ke stage ni sound lapho, mhlawumbe ngikukhokhele nosaziwayo othize othe ake njengo Wiseman Mncube sengiphumile okoshaka ilembe ngaphuma ko My Brother's Keeper, mina ngu 30,000.
Yeah.
Hey, awu nawo 30,000, but uyamdinga lo muntu. Uyafika ke kuthina ke sixhumanise no PRC mhlawu Arts and Living Culture sisho ukuthi ay lo muntu omusha une idea kanjena, sina sumnikeza isound ne venue animkhokhelele bandla le artist. Ayikho imali engene phaketheni lakho, because are we developing wena, u developer those who are around you. So that's how we then enter, because bayakhala abantu house yafika thina youth office sithi sifuna ukwenza ibheshe kanjena ezojabulisa abantu abasha.
Hayi,
asikho lapho, but likhona office for ama bash. That's why ngisho ukuthi umasipala is for all. You then go to ka PRC lapha Lawrence House opposite e Durban station. Ngithi bathi abantu bafuna ukwazi ama address. So if ufuna ukwenza i event line wabonayo ehle zenzeka edolobheni no ICC no bana yenzeka nala imlazi cinema, thina sizike lapho ikhona office, it's called e PRC lapha Lawrence House opposite e Durban station mabhasini lapha ngemuva. Noma ukhona Arts and Living Culture uzothola lapha Stable Theatre lapha ngako City Hospital ngalapha eMarket. I-office elinye khona it's business support. If you've got business ideas uzoya lapha Embassy Building ufike ubuze lapha ama security ukuthi ikuphi ka business support. I think it's the 6th floor. If ufuna imsebenzi or internship or ama learnership uyathatha iphepha la kamasipala oma content angayiqondi kahle uyahamba uye Shell House lapha edrobheni ku Smith Street opposite yoni Embassy Building kudla kancane ngase Playhouse uhamba uye 11th floor ka eThekwini Municipal Academy ukuthola usizo lapho. Mase ekhaya elikhulu ise City Hall. Ma ukuthi City Hall nakhona uyayazi uyakhona, but siyayisisho ukuthi City Hall ikhlala umongameli. Umongameli unabasebenzi, yithi ke lapho bazokwelisa bakulethe kuthini. Thina sise Dr. Pixley ka Semi Street, isidala sithi West Street. Lapha ku West Street kunale ndawo ethi ise 320 wehla khona kuma ukuthi hamba ngitekisi masuyawela right opposite you there is E303 Delta Towers. Khona lapha ezantsi kuno Nando's. Wasufike lapho khona security lapho ozofika uzobhalisa kulona usho ukuthi uye youth office. E youth office is number 5. Uyayingenela Nkosi yamakhopho into lenzayo bakithi. Uyangena nje ufice lo suku uzomfica uza kwethu maseke uyalusha udaba lakho and then we take it from there.
Producer, we're gonna be having the Hlanganani Midday Show March tour. So I'm thinking Gutena, we have to approach them. They can help us making a sound because we're gonna be doing a live broadcast in as iningi as EMUT radio. But again, sesimtholile umuntu is gonna be the sponsor. Senza
terms and condition, lento ebhalwa kancane lapha kwi contract, nothing is guaranteed. Siyazi on showcase.
Siyazi abantu abaningi basebenza kumasipala sivele size nama CVs sivele so banika.
Hey, and maningi ahleli lapha kuthina no wasiqasha thina uHR uqashaya kamasipala, which is now called human capital. So into nomsebenzi phakathi, thatha iphepha la kamasipala limahala or going to the internet. Ngiyathemba ukuthi MUT akhona ikhona iWi-Fi emares. Umuntu omusha akwazi ukungena kwi-page la kamasipala, hamba yobheka lapha kwi-careers, aregister ukuze akwazi ukuthola imisebenzi nokuthi yenziwa kanjani. Uapply online noma uhambise izinto zakho eShell House. Thina Nkosi siyami asinamsebenzi, asikhiphi, nathi sa-apply, saya kwama-interview, saba la sikhona namhlanje.
Ay bafethu kade sikhuluma nenokubonga khamuka lapha na kwi youth development desk under eThekwini municipality. Thank you so much for honoring the invite to namhlanje.
Siyabonga.
Baningi kabantu ababhalile la ku WhatsApp wethu. WhatsApp wethu nje is actually buzzing, but ke angeke sayibuze eminye. U Premier of KwaZulu Natal uzobethula i state of the province address namhlanje. Anything esingay expect kwi youth development?
Sicela nje momani for youth development initiatives. That's all we want. Asicela into eziningi. Uyazi ukuprime ukuthi nayo une office like lapha provincial office. Sibuye sicollaborate nabo as ama youth office because ama youth office uzowathola through wonke ama districts noma masipala in KZN. So akakhiphe leyo mali leyo ukuze nje sikwazi ukuthi abantu abasha sibasize ngeenkinga zabo.
Thank you so much. That was Nokubonga from the youth development under the eThekwini municipality. Kade si
This is an MUT Radio podcast.